studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ana hede be studio tamani o da sa yesake kuma do usman diko halanta on kabaruji gondi do di jude maison de la presse la bomo konon salim juara wonani en to bogi jande to kabaru rafinde na gule wudule di medan an wodde beedade ono masiba feutnama civili en wuro sindango le cercle don safa wadi maybe sapenjoyan wattu hanki o dun hejere dulun e kap sahel malidu yambini kenya bamu ko do yitima wuro mudum jaberde den na cagal de yamber non mawde du hore be mudum kaldi e yottinobe kabaruji do golleji gadaadi ila 2014 golleji mo ingon nokku festival sur le Niger don segu ar 2022 an ngonda e wi fedde darani ne de non don dabareji fu bamete fa yamberde latoron no yidirani be dingodi sembe kabaruji dimen jogani on bismillah ena hedade studio tamani tongane lebi tati conseil de sécurité nations unies an andinande alarba nyande sappe jolewru janvier 2020 holliti kabaru ndenago e politique kawle molno an wondi e yarde tiagal rafinde ndenago le sahel wuddi leydi medandi an gani fasane handen do le on watudo woni ko yimbe sappe njoyom mbara kenya le cercle du onso pa bedre den fam nan kedden hen usman nyali buli
fandi fu himbe sappo njoyon goto o cuglel diwil pamarel barama hecci hanken wattu deser le ngendi sinda do e duans ana wara kilometer ji sappo en nay e wi himbe ton himbe jom en kabado be anda ngoni kanyu en nati le ngendi wattunde danino yogabe ngatta jabe yogabe kirtale do ngol mubben du wonno ko be kuliti wide himbe gelle gonde le o cercle hewbe hakilaji mubben jummeke kuli pati himbe jom en kaborde kippo do mubben o bonanda wadi balla seda ciagal ko oni holiti tongande mudun watta libita fu lewi ndane de holitam wede rafinde nago an wonde beedade hebude sembe le sahal leydi meden di nyande fu dum buri hulbinade be kuliti wide fu region gaw o buri onno kuma gube terrorisme en taykita hewde le mudun fa yoga be kuliti wide rafinde nago gondo joni o buri hulbinade dina ko hitande 2012 le tongane de holitam wede le hakkundere leydi meden basiji hakkunde jalleni beedi wadde le cercle ngaji banyangar bankas e koro rafi tawagul lamu e hewgol terrorisme le en kuje gube kabantode koy bende kuliti wiide njoppata kaborde sabi kanje daronto denagu jama gondo le onoku ko tongane de beedi wiide holitama le mayre du bonandaji ngatteedi fewde e gollobe nations unies beede ke wadde do urgol bomboje do laawi mabbe bangal politika ko secrétaire général o holiti wiide anani city ko kaldal ngadangal fa jam hebengal wondi etadu de koyde gube kininde kaldangal du tabata ko dabreji bamadi yalla golleji di ana beede yaade yeso ka fu etawede be kuliti wiide wonko wondi e yaade yeso do kabar politika mano jallag national inclusive focal dan gadangal hakkunde bibbe leedi gal noga di lew decembre jappinundu do bamako do
professeur ali nun jallo non gonde le tabital pula ko holliti jamnaaki fey ko d'accord de mangal pade en ana nokkudo hakkunde mudu e wuro go yo kiloji 12 tawe hunchanali hore fewde e kado masiba gadaka hecci hanke sindaka nenno fa be dole den famu wonko haldidu e honorable am RFI aminata jall wonko faccitane kerdenna
une attaque effective
de minuit ya de 3 heures jam himbe sappo e jon heddi hen be fudun be civil en heddi be en be fulbe kanye bellabe min e horal himbe annayon goni hen bangue innantu dun hauni hakkune majjun e 12 kilongaji sappo e dido habbeti be mali goni e gal gollal fuddi illa minuit fa 3 heures jam fe goto warali wallude ni ngendi
au secours de la population
kala kabaru dim jiddo hettidaado don baawi do whatsapp kanyu e 76 62 88 51 nadu on baawi hedaade do via mo mere mere 37 321 nyalaade dido berde forum ho conseil islamique moti o hennama e do do alislamo ko dari le jogalatiidalla malika nanno kenya dokita do hore yak mudo o wadi noddanga fewde e luttondirbe be tinno chawro e wi momi diko non di an yuppiki ma fasanne nanno wattu wari ko masibaka sela nan kanko mamadou diko wonko sefodi e mamadou bokum ke yaade studio tamani to motito kedo dem
bandira me en julde tagal ko en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en juli do nela bo sallallahu alayhi wa sallam mi halan kongu go kalnu mi do be di dara do mi haali kongu noddangu non fewtaade e sakrata en bandira be en julde be min jeyda be min dimda fu leñol fu goddo fulum kaadum chatum koyra bor burdan chapatu kala jeyaado e leydi fu noddangu ngam Allah subhanahu noddangu ngam en am e jeydeede ko woni hakkunde meden ko ewen ko Allah ko e jam rufu faahe maayde waddi faahe yimbe maayi ngada e hunde be bonna e hunde yoni hande kay njodden kaalden darden Allah subhanahu wa ta'ala yo lam neewnde hunde yaako en fu Allah yurmo en yaako
lan jaabo jaba nane faasane du e kap malidu yammini kenya bamako do yituma wuri mudun joyobo le malido tagande do yambere monde hore mudun non jidi e yottinobe kabaruji be andini ben golleji mawdi di be ngadi ila 2014 so weltade ko be golli ko du nane kanko Philippe Rio o hore e kap sahel malino wonko haldi e Khalifa Goita kedane hem Mamadou Samaseku
ECAP a travaillé
ECAP Sahel gulli le gede mawde idi jandeji e kanya dun sifada ci dagureji yila amen yu do hitande ECAP hinno tan haybude gulleji di ka malinkobe jati ngadana ko mun en jandeji di su bangal ati dagureji di mi kuliti di do kay gulleji di natiri sede hanka sen min jiri non sifa haybude gulleji kartadi le ko warta ko min ko tan hore le alhali basiji buri fuf ngar wuddu leedindi min tan dabare fabaade gendarme en e kanya garde en le bi fogol mabbe nda wuddu leedindi min gulli dun ministre humani de sariya yalla sembinde gollidal hakne magistrat en be e kanye lugotobe be yalla en bawa habdun fewri wari jukoje den noto sababu sembinde bawde kambe lugotobe e kanye yimbe le sariya nangude yimbe sarribe e kanye jukude be e le bondaji dibi ngadidi ne jogi gici lobbo jati bangal witugol sanne kala ko woni kawar basiji
violence pourra être contenu
hono golleji moddingol nokure yambere festival sur le Niger Nadu Segu Art hitane 2020 ana gonda no wodiri nenno ko badato lebbi didi hannen gollobe ana gondi e daranade fa yambere sappe jeego berdende hebelataade dabereji fudu bamama ka kabaru denaguno ana sollini humanibe golleji mudun ila segu kanko Mohamed Cissé wonko hebani en keddana hen kanko Umar Waygalo Aminata Diall fa beedro den fam
golleji di le temedere fu cappande jena hebi gollede le nokkule do dido yambereji kani wadde kanko atta her mayga jubbino golleji festival sur le Niger nokkule tati do dido yambereji kani wadede fo holiti wide de do nokkule darnama
golleji yambere hitande hika 2022 no wonde yarde yeso e nokkuje de galdasi hika midon jogi nokkuje tati mawde golleji an yara no ngarde sa bami temdere fu cappande jenay de futilike e de nokkuje midon mila min tilike midon bawi jabbade warobe e de yambere
festival ya sigu
nokkuma modum no dirta damonzon do jamarnde fu pour yade o wi dum fuddan yambereji mudu le balde garoje de
on voit déjà comment on inde hen kaaki gollirde di yontere warore ne nokure damozone fuddar golle famin kollita tam min laninibe fate wakati o warde
hono duubi jabbi noddi ko wembi jamarnde ko nayri bangal denagu
ko min kulti e bangal denagu sa ƴewino leydi ndi worri sabe dun hitan hikkani min kertani dewral kanyi e gondal bibbe leydi ndi de ko min kalde lammu ko be kanyi sahibe leydi ndi min kebbi ko waltita hakkille amen bangal denagu
le hitan hikkani sisil mo be cubi o jam e deedere ndedo yambere wadan le nay fayotto jenay lewru fevrier warorundu don ko Mohamed Cissé hebini ton studio tamani segu
Studio Tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Fanda kabaruji region ngaji meden les milliards du djegom be milioji temdere chapantate joy CFA jondorana di les kabal usuruji dun lampoji region Kulikoro o hitane 2019 de yo milliards du djegom e milioji temdere chapanay kewta kabar mudundu andinama keme kenyan hedi golide darani do usuruji region o de horeji mudun non politi kebal mudum buri sabedes yo les temdere fu yo temdere e didi kewta nen milliards de millions de temdere et sapego e di hen non baade rewbe yoro soddu beedanaama faamu no rewbe sowibe nawtorto hono cuudi dogotoro alal baara kenye wi daranibe non yo fa hawrbe hen fu anda hono nyawuji fa warde e torraji kewtoji rewbe sowibe lay ko ONG Save the Children darani ko non walde moobu no do yibbe sappeto ton joddinaama kenye sigaso fa beedane deejere e doole nende sukaabe e rewbe commune non gallure sigaso de ngoni linda do walde ONG think peace hebi ngodo hakkilo de ko fama ko darani amu sadda mudum ko do kadule di do kabaruji kedde hedar fande yewtere me an yeso yon tawde ko waraani.